chamie ni unya meni mgozi nyine
Dreamy red wine.